Prince of Melody.
Yeah, Mr. Blancsoul, Simple Boy.
Nina tamani kupisha ayo mambo yangu, tanisikiza au kunilenga. Historia madaza kulevya, yauliza sana moyo wangu. Sitamani kuwaona sana vijana wengi mkipenda kunilenga, eti kwa sababu nimewaambia mwache drugs. Mwache mwache drugs. That you don't try drugs, don't try drugs. Don't try drugs. Don't try drugs, don't try drugs. Don't try drugs.
Drugs inauwa mbaya sana daddy. Drugs inauwa mbaya sana mami. Drugs inauwa mbaya my friend. Yo, drugs inauwa mbaya sana daddy. Drugs inauwa mbaya sana mami. Drugs inauwa mbaya my friend. Yo.
Mbio kukukataza, wachana izi stores za madrugs. Na wewe ukipenda please, take it away, zinaweza dhuru afya yako. Punguza. Wachana izi stores za madrugs. Na wewe punguza. Wachana izi stores za madrugs. Na wewe punguza, wewe dawa za kulevya. Punguza, wewe dawa za kulevya.
Drugs inauwa mbaya sana daddy. Drugs inauwa mbaya sana mami. Drugs inauwa mbaya my friend. Yo. Drugs inauwa mbaya sana daddy. Drugs inauwa mbaya sana mami. Drugs inauwa mbaya my friend.
Zimewachafua, unadhani mkosa wakumbe mmeoza. Munafata bila jua kwamba mnakosa. Bila kuchunguza, mwenda kujiuza. Sivyo alali, vimekua alali, vimekua alali. Sivyo alali, vimekua alali, vimekua alali. Umesikia jali mingi zimefanyika. Kaa kwa makini ukichunguza. Ni daza kulewe zinasababisha. Nimandika zangu mistari. Dawa za kulevya kweli ni hatari. Wana hizi dawa ni haramu, lakini watumizi hawazifahamu. Kuna wengi wamemwaga damu, hata wengine kupigwa kalamu.
Drugs inauwa mbaya sana daddy. Drugs inauwa mbaya sana mami. Drugs inauwa mbaya my friend. Yo, drugs inauwa mbaya sana daddy. Drugs inauwa mbaya sana mami. Drugs inauwa mbaya my friend. Yo, drugs inauwa mbaya sana daddy. Drugs inauwa mbaya sana mami. Drugs inauwa mbaya my friend. Yo.